manya mulavu yona teka mu stamina ebigambo balino kubiwera tudde mu bikolwa kubolumu tebiwera
obugambo bwankuba bunsimula baby era bunde telo kwemola tolaba maso wengambula baby kuba bwenkola basetegela
awagwe nkuba nzisawo musuli jangu tuzine gwenyweze kikoyi sembera ndabe mukwano laba otya laba kute nakati temanyi kipuli
nkwasa nensonyi mukwano mpana nnyo atenga labu jogaba naye ewuma nnyo nfula ng'omuto ato munatalo togiwumuza toteka ku katandalo
ebirowoozo biriwo awo webiri tusulawo kululwo mubiri nguyiwawo kati ngambe kiddako
kwetaaga sisobola kwetanga yaya kwesunga nankulinza okuddeka yaya
balugera balintuma olwange tafuna sokwata kyolina biri tebifuna buli akulobesa manya kufitina kusaba bewale kubenga kwepena
yongambye mukwano byonna mbiwulira biringa misamu ekatuleka buli kyonyumya nze mba kiwulira omukwano n'ebigambo gwabenyumisa
omukwano gwange dayapandira ogusitulamu nalina lavu baga ekigwe nogintikulamu noja nondaga omukwano gwesisubiramu kwetokimanyi nti baby wansumululamu
I don't know how me love you, Mr. Man, but I will do whatever you say if you want. Stack on you like the glue and not the gum. I will use all the current in the damn River Nile.
Baby, those will be you. Oh, baby, need to slow. Kururu mubiri nguiwa. Cutting ambe chidako.